you are.
If you walk in Africa,
if you walk in Africa,
if you walk in Africa,
eh wo, if you watch him.
If you walk in Africa,
eh wo, if you are.
If you walk in Africa,
if you walk in Africa,
if you walk in Africa,
chukwu sado.
If you walk in Africa. Enough. Africa.
Go go zere no mu woke.
Se woke na Africa.
Morisado.
Se woke na Africa.
Mere mi fe mputata Ewo mo na puto fuma buwoke Na mune rija fono buwoke Chukwa na gozere muwoke
Ulisa do 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 Ulisa do do do
Woke baka tambonua Deze ya setu menti Soribe ya goliben Makano mwaka gado mwoke na kwa Unye nya gado kwa ya na kwa Imana ne ya gado ya na kwa Umune ya gado kwa ya na kwa Chukudo do Ah, ulisa do Chukukeru wagozere mwoke Okwa mwoke gara South Africa Weboru mune ya we natano podanyi Edonye mne kukuya Ale Ike chuku Onye mba Sipo mwafo, mpos, mketi ni ya na local government, esipo mwadu. Imeru mune kihatu baganya yao, koke jere mba, weberu mune yao. Iha bolu mwoke galusi. Chukwonye ma Talo na kimera nyino dyanyi ma Ale nike chukwonye ma Otunye kariri mpani ne talo Otunye kariri Nigeria nile Kimera nyino dyanyi ma
Orisado, chukwo risado,
orisado,
gozele muoke,
orisado,
opa wino muziki nebe,
orisado,
opa wino muziki ne tiregi mpua,
orisado,
chukwo, chukwe, chukwo,
orisado,
chukwo, chukwe, chukwe, chukwo,
orisado.
Gozere muoke
Orisado Orisado Orisado
Chukwu gozere mumaka no South Africa Chukwu gozere mumaka no Asia country nine Chukwu gozere mumaka no China Chukwu gozere mumaka no Europe Chineke gozere Mozambique nine Chukwu gozere mumaka no Malaysia Chukwu gozere mumaka nile no Turkey Chukwu gozere mumaka jere Indonesia
Chukwu gosiri mụ maka nọ London. Chukwu gosiri mụ maka nọ Canada. Chukwu gosiri mụ maka nọ India. Chukwu gosiri mụ maka nọ Dubai. Chukwu gosiri mụ maka nọ Germany. Chukwu gosiri mụ maka nọ Senegal. Chukwu gosiri mụ maka nọ Qatar. Chukwu gosiri mụ maka nọ South Korea. Chukwu gosiri mụ maka nọ South America. Chukwu gosiri mụ maka nọ US. Chukwu gosiri mụ maka nọ Brazil. Chukwu gosiri mụ maka nọ France. Chukwu gosiri mụ maka nọ Spain. Chukwu gosiri mụ maka nọ Holland. Orisa gosiri mụ maka nọ mba niile. Biko gosiri mụ ndị nke mụ. Chukwu Olisa gosiri mụ nwoke. Makana nwoke mere m ihe mpụta. Gosiri mụ nwoke Chukwu Olisa. Chukwu Olisa. N'isi ụmụ nwoke niile ka Chukwu Olisa gọziere m nọ. Ndị ọma Chukwu gọzie unu ncha. Nwoke nwoke ka na-ekwu. Onye gbaba mbọ n'ụwa. Chukwu gọziere m. Ije nwoke siri ike.
Ife nwoke na Afrika.
Ewo ijuwa chim.
Ife nwoke na Afrika.
Ewo ijuwa.
Ife nwoke na Afrika.
Ife nwoke na furiri nne.
Ife nwoke na Afrika.
Chukwu sado.
Ife nwoke na Afrika.
Ngozere mu nwoke.
Ife nwoke na Afrika.
Gosiri nu mu nwoke.
Ife nwoke na Afrika.
Orisa do.
Ife nwoke na Afrika. Ife nwoke na Afrika. Ife nwoke na Afrika. Ife nwoke na Afrika.